Genesis 40 verse 1. Kwathi emva kwalezo zinto umphathizitsha wenkosi yaseGibhithe nomphekizinkwa wayo bona enkosini yabo inkosi yaseGibhithe. Verse 2. UFaro wazithukuthelela lezo zinceku zakhe zombili, induna yabaphathizitsha nenduna yabaphekizinkwa. Verse 3. Wazibeka ukuba zilindwe endlini yenduna emilinda nkosi etilongweni, indawo lapho ayeboshwe khona uJosefa. Verse 4. Induna emilinda nkosi yamnyala ngazo uJosefa ukuba zibheke, wazikhonza, zazisekulindweni izinsukwana. Verse 5. Baphupha iphupho bobabili, kwaba yilona lo iphupho lakhe ngabusuku bunye. Yilona lo ngokuchazwa kwephupho lakhe, umphathizitsha nomphekizinkwa wenkosi yaseGibhithe, ababeboshwe etilongweni. Verse 6. UJosefa wangena kubo ekuseni, wabona ukuthi badabukile. Verse 7. Wayesebuza izinceku zikaFaro ezazinaye zilindwe endlini yenkosi yakhe, ethi, ubuso benu budabukeleni namuhla na? Verse 8. Bathi kuye, siphupha iphupho, akakho ngalichaza. UJosefa wathi kubo, ukuchaza kusikho kaNkulunkulu na, ake ningilandise lona. Verse 9. Induna yabaphathizitsha yayisimlandisa uJosefa iphupho layo, yathi kuye, ephusheni lami kwakukhona umvini phambi kwami. Verse 10. Emvinini kwakukhona amagatsha amathathu, wahlumaqede wakhahlela, amahlukuzo awo athela izithelo. Verse 11. Indebe kaFaro yayisesandleni sami, ngathatha izithelo zomvini, ngazikhamela endebeni kaFaro, indebe ngayinikela esandleni sikaFaro. Verse 12. Wathi uJosefa kuye, nakhu kuchazwa kwalo, lawo magatsha amathathu ayizinsuku ezintathu. Verse 13. Zingakadluli izinsuku ezintathu, uFaro uzakuphakamisa ikhanda lakho, akubuyisele esikhundleni sakho, uzakunikela indebe esandleni sikaFaro, njengokwenza kwakho kwakuqala, lapho wawungumphathizitsha zakhe. Verse 14. Kepha, ngikhumbule nxa, usuhleli kahle ungenzele umusa ungibike kuFaro, ungikhiphe kulendlu. Verse 15. Ngokuba ngebiwa nokwebiwa ezweni lamaHebheru, nalapha futhi angenzanga lutho kuba bangifake emgodini. Verse 16. Kwathi induna yabaphekizinkwa ibona ukuthi lokho kuchazwa kwakukuhle, yathi kuJosefa, nakimi ephusheni lami kwakungathi kukhona amaqoma amathathu esinkwa esimhlophe ekhanda lami. Verse 17. Eqomeni elingaphezulu kwakukhona izinhlobo zonke zokudla kukaFaro, izinyoni zazikudla eqomeni eliphezulu kwekhanda lami. Verse 18. UJosefa waphendula wathi, lokhu kungukuchazwa kwalo, lawo maqoma amathathu ayizinsuku ezintathu. Verse 19. Zingakadluli izinsuku ezintathu, uFaro uzakuphakamisa ikhanda lakho, alisuse kuwe, akuphanyeke emthini, izinyoni ziyakudla inyama yakho, ziyisuse kuwe. Verse 20. Kwathi ngosuku lwesithathu, usuku lokuzalwa kukaFaro, wazenzela izinceku zakhe zonke idili, waphakamisa ikhanda lenduna yabaphekizitsha nelenduna yabaphekizinkwa phakathi kwezinceku zakhe. Verse 21. Wayibuyisela induna yabaphathizitsha esikhundleni sayo, waze wanikela indebe esandleni sikaFaro. Verse 22. Kepha wayiphanyeka induna yabaphekizinkwa njengalokho ebebachazele uJosefa. Verse 23. Nokho induna yabaphathizitsha ayamkhumbula uJosefa, yamkhohlwa.